desce patata muniga.
Wagalilu yumu kutimu ta utule.
Ilulwa desce patata muniga.
Wagalilu yumu kutimu ta utule. Bagamutola, kulipilato, bagaleta balaba, waima ajesu. Bagongolola, bamajuta, bamba jesu, imami abambule. Jesu, imami abambule. Bagamutola, kulipilato, bagaleta balaba, waima ajesu. Bagongolola, bamajuta, bamba jesu, imami abambule. Jesu, imami abambule. Jagalini umu kumandaleza Ikumweta ijijingadu kuya kukurukuta. Jagalini umu kumandaleza Ikumweta ijijingadu kuya kukurukuta. Kunyina inzila imbi, njowa ya winda Kulo wabwega tiga jijingano, mumuli lutugo. Kunyina inzila imbi, njowa ya winda Kulo wabwega tiga jijingano, mumuli lutugo. Atusambe mumuluwa, wakabelele waleza. Atusambe mumuluwa, tukachane 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 lutugo.